Welcome to the Diddy Praise. Nae binda za numba kadin nigga za gash.
Why not?
Just go
Soja boy.
Tuwa kucha.
Kise malem zini diva ngama line zipa kudro. Ni pasa miju finger ni kudula koka mbom. Boy nesha kwa chama no game singa choke droto. Ni jumping ama njuche kashi sanga kambe no no.
Nina mabazi ya matenda uza duala soko monya. Sunga ni katendi ni murilo wa donya donya. Chipi no zipompo wala suza kani ona. Magelo wa segu kamunga ni tombo tanua.
Na wakavisa maflozi ya ripa moriro. Tete wanti nye bro, wari ya zero. Na wachal SQ, call me the hero. You piss me off on an azanga rilo.
Oh gosh, jina singa ende no gas. Solo sini lipole boba ipasa juice last. Keep your advice, na bolo chaye advance. No friendship or business, ni funa checkash.
Sokolo ki, na sokolo kamonga fit. Wakanuona mafada wafuna yama switch. Better tiri pay na shkud mu black tint. Pato na isi back off, you are not fit.
Lichoma mugago, munga ndine makaveri. Bakumbwa lifestyle, ya shkud do it very. Silinga kupase juice, wambele wesi bweni. Hii ya kubaba munga nchala ya kuseni.
Manduji ya nivera sweet. Munga ni shuka, keep Christ mambala, tiziwa wakusunga. Selevo siku kwa munga stivo tiripambunga. Kama jwe guy, batusuwa na yaunga.
Unalika na batini na kuja po malips. People change like a put table sticks. Kunza sirimu mweni baila biti. Nina bwela kuchinja ghetto na street.
Nochiweleshi dripu iwa pesha mita. Ime muri kuwaye munga chitumbuwa fritia. You mess up with you with you, munga ni mazikia. Chendireza usa pwalala, munga ni Aisha.
Nikuja mala pavagai na mbozimbela geni. Kalapa ni supute deteleka ni tobele. Kupiti siko letela shipute stinga sobele. Nina damage a beat, producer ni ya 7.
1, 2, 1, 2, nikali testa mic. Levo si kugwa iripa mamba munga ni kite.
Nila pila starta palebo pangale Nike. Nisha ina papiti munga ndi ni spotlight.
Kuna kulibe beef uza peza kwa chihuahua.
Lotu wala lalale kani watambise tiao.
Shkudu tai beki ngai yeve tapaya.
Soja boy sivanga tijie namba wafana. Yeah, naibinda za kuchalu. Charlie Young, Big Boss Washtar, Big J, Kaden niggas,
Boss King Pangombe, G Stiff, Ryu J, why not?
Just got it from GoToApp.com.
Slim Touch for Filimba, Igemo no Jimba.